Conversation practice. Answer the following questions using the cues provided. You'll hear the question in English first, followed by Swahili, and then the cue. The correct answer will be modeled after a pause, and you should repeat it for practice. How are studies?
Habari za masomo.
Fine.
Nzuri.
Which subjects do you like?
Unapenda masomo gani?
Physics, chemistry, and biology.
Ninapenda fizikia, kemia, na biolojia.
What would you like to do after studies?
Utapenda kufanya nini baada ya masomo?
Be a teacher.
Nitapenda kuwa mwalimu.
Which languages do you like?
Unapenda lugha gani?
English, Spanish, Italian.
Ninapenda Kiingereza, Kihispania na Kitaliano.
Where did you go for the break?
Ulienda wapi kwa likizo?
To see my parents.
Nilienda kuwaona wazazi wangu.
Why do you take these subjects?
Kwa nini unafanya masomo haya?
I want to be a doctor.
Kwa sababu ninataka kuwa daktari.